Oh shit. Fast Duas. Kitengo. Nabidi ni kurize, baby, what you say, yo. Sema unachotaka mana na material. Nasema kwenye mic, tashuti na video. Kabla kwenda club, kwanza tuende studio. Tuende tuka party, naona now koturio. Unakatai na nzuri, yo, inizuri, yo. Kaniga niko saf, niga niko turio. Kicheki sura shep, kiukweli we mzuri, yo. Chap chap, like a shorty queenie, we ni curious. The way unavosheki, unakiri, unipa kiburi, yo. Na sino blaza mini, si features of video. Wana na wanafiru, wanasema wanafirishios. Wana sema shame kitengo queen wa mapos. Simuachi ina mene time kona ya cross. Kuchana na nifose ya nasema na fury froze. Na kesho naenda bichi wa wili tukare frons. We dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Ah, dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Ah, we dada, we dada, we dada, we dada, we dada. We dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Nisina was, unanita kitengo, sometime unanita ras. Naponita ani ya mini na firivas. Na vile una makuz na mini uko serious. Firivas, mana na mini uko serious. Nafanya tugumbane cha kwanza na fikiri nyas. Amini mama sigara na nyasi kwa sasa bas. Amini mana na chotaka tuwa wiri bas. Ulivo mtamu amini midamu iko ririous. Nikweke ndani kado nami nipige diri bas. Mwisho ni kuwe mana mapenzi kujina fasi. Ato tungele wewe na mime wa mini fast. Tuivo gandana wanga kwa nini wasi tugea. Kweli trust, cheki wamini ukweli bas. Nivo mizwa loo, nkasema mapenzi bas. Nivo kwa na wewe, nkasema na Mungu yas. Nkasema yas, ngoja na mini teki na fast. Kitambo na kwa mini, adi sasa misina was. Siki sas, adi leo mibado ras. Nizalie watoto na mini itwe baba bas. Usichoke, tondoke, kigori yas. Umenipakiri na fili fasi ya duas. Na menge kujadidi kwa sasa na fili bas. Ha, ha. We dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Ah, dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Ah, we dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Ah, we dada, we dada, we dada, we dada, we dada. Ah.